bei ya balozi mtruu pia nayo ni true. Enjoy your balozi at 190 Kenya shillings for the bottle and 230 Kenya shillings for the can. Unaweza pia order at ke.thebar.com. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Balozi is not for sale to persons under the age of 18 years.
Genie X66.
True. Jiachia mwenye umeniteka umeniba oh, ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama we, nilale lale kifuani kichwani anitawale, ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama we, atainipa burudani hivi oh baby. Nasikia baridi mimi, oh baby, honey. Nasikia baridi mimi, oh baby, honey. Nasikia baridi mimi, oh baby, honey. Nasikia baridi mimi. Nipo kileleni kama Kilimanjaro, napenda unavyonipa vitu laini na chizi kana ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kukubata nasikia raha, suno jua unavyonikuna, usiniache ntakesha ba. Ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama we, nilale lale kifuani kichwani anitawale, ndoto zangu toka zamani kupata mtu kama we, atainipa burudani hivi oh baby honey, nasikia baridi mimi oh baby honey, nasikia baridi mimi.